Iyi mwumva na radio y'Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio y'Ijwi ry'Amerika murayikurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mushobora no kudusanga kuri internet www.radio.vewa.com. Ku rubuga rwacu rwa Facebook ni Vewa Radio yacu. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Uyu munsi turavuga ku itabi n'ububi bwaryo. Ikaze mwese kuri radio yanyu, muze muganire n'umutumirwa muri Isanga. Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Ijwi ry'Amerika hekaze mwese mwe mu gifungura radio yanyu. Uyu munsi turavuga ku bijyanye n'itabi. Ku itariki ya 31 kwezi kwa gatanu hisi yose yizihiza umunsi ngaruka mwaka uzira itabi. Ubumara bwitwa nikotine buba mu itabi bufite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru bwo kugira imbata ukoresha itabi. Ibi bishobora gutera indwara z'umutima n'izo mu myanya y'ubuhumekero, ubwoko bwa kanseri burenga 20 n'ubundi bushamikiyeho, ndetse bishobora no guteza ibindi bibazo mu buzima nk'uko ishami ryawo n'iryita ku buzima OMS ribivuga. Ikindi kandi OMS ivuga ko abantu barenga 8 million bapfa buri mwaka bazize gukoresha itabi. Abenshi muri abo bapfa nabo mu bihugu bifite umutungo uri hasi cyangwa se uciriritse, aho amasosiyete y'itabi hakunze gushyira ingufu cyane cyane mu bijyanye no kuricuruza. Saba abakoresha itabi gusa rihitana bonyine, ahubwo n'abatarinywa nabo ribagiraho ingaruka. Abo barinywera iruhande nabo bahura n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima. OMS ivuga ko hapfa ababarirwa muri 1,200,000 ku mwaka. Hafi cya kabiri cy'abana bose bahumeka umwuka wandujwe n'umwotsi bitabi, kandi abana 65,000 bapfa buri mwaka bazize indwara zifite aho zihuriye no kuba baranywerewe itabi iruhande. Kunywa itabi rero ku mugore utwite nabyo bishobora guteza ibibazo bitandukanye ku mwana atwite, bikazamukurikirana ubuzima bwe bwose. Mbere y'umunsi mpuzamahanga uzira itabi uba buri mwaka ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatanu, nk'uko nari maze kubibabwira, radio yanyu Ijwi ry'Amerika yabatumiriye impuguke mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Mube hafi rero muganire, mubaze ibibazo byaba ibahangayikishije ubwanyu cyangwa se mubarize abagenzi banyu batabashije gukurikira iki kiganiro ariko baza kucyumva nyuma ku mbuga zacu zitandukanye. Niba rero uzi ko bahanga kishijwe cyangwa se babangamiwe n'itabi, wababariza umwanya rero n'uwanyu makanya kari imbere. Reka tubanze twakire umutumirwa wacu Dr. Evariste Ntaganda ari Kigali mu Rwanda. Dr. Evariste, muraho neza, murakomeye, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Yego, turaho, turashima Imana. Reka mbanze ngushimire cyane rwose uyu mwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo. Nzi ko uri mu mirimo myinshi, ariko kutubonera uyu mwanya ni ibintu by'ingenzi. Abantu rero biteguye kuganira nawe ku bintu bitandukanye muri iki gihe twegereje umunsi uzira itabi ku isi hose, itariki ya 31 kwezi kwa gatanu. mbere ya harero iyo mu buvuzi abavuzi muvuze umunsi uziritabi twe rubanda rusanzwe twumva iki ni umunsi abantu bagomba gusiba itabi niba bari nkwaga ni gihe cyo kwitekerezaho bagasakisha uburyo bwo kurigabanya cyangwa se kurivaho cyangwa se no gukangurira buri wese ububi bw'itabi
ukoze cyane nyuma yo kugaragara ko nyine itabi rifite isano n'uburwayi butandukanye bufata ingingo zitandukanye z'umubiri harimo indwara z'umutima indwara zo mu buhumekero indwara zo mu kanwa umuvuduko w'amaraso indwara y'isukari ibyo byose byatumye muri serivisi y'indwara zitandura habaho ubukangurambaga cyangwa habaho gahunda yo gukangurira abantu kureka itabi cyangwa se no kurigabanya ariko byiza ni ukurireka iyo gahunda rero irahari ariko iri mu buryo butandukanye hari uburyo bw'ubukangurambaga hari uburyo bw'amategeko hari n'uburyo bwo kwigisha nyine abantu cyane cyane abanywa itabi kuba babireka
yego hari uvuga ko gusoma ku gatabi byumva bitumye amererwa neza uyu cyangwa undi waba wifuza kurinywa nubwo mukora ubukangurambaga mwamubwira iki umuntu uvuga ati jye wa gatabi karandyohera
akoze cyane ikindi kintu kubwira umuntu icyo tugomba kumenya mbere ni uko itabi ribata ntago twamubyaba cyane kuko yarabyize cyane cyane yari ari nk'umwana cyangwa ari muri magurupe icyo bita peya gurupe akazisanga yabikoresheje yarinyoye ariko kubera ko aribata cyane umuntu ntatekereka akigerageza kugira umuntu kumwereka amahitamo yo kuba yarireka kugira ngo nibura abe mu rwego rwo kuba ari mu buryo bwiza bwo kuba atahura n'indwara zikomoka ku itabi nicyo bitabwa uwo muntu twamukorera asigaye akaba nawe yashyiraho ake ni amahitamo y'umuntu kuba yavuga ati kubera iki cyantera impungenge cyantera ikibazo reka kintera impungenge wenda mbe nakireka nicyo nabivuga ko mu bijyanye n'umuntu igiti igiti cye wenda ufite ikibazo cyo kureka itabi nubwo ni ukumwigisha
mwavuze muti ibyiza ni uko umuntu yarireka si ukurigabanya gusa ariko ibyiza ni uko umuntu yarireka abantu banywa itabi igihe kirekire bavuga ko bigoye nyine nk'uko mwavugaga itabi rishobora kugira umuntu imbata biragoye kurivaho kubera ubwo bumara bwa nikotine ni iyihe ntambwe ya mbere umuntu yatera ashaka kuva ku itabi
iya mbere nk'ubungubu ni ingamba zikomatanyije hari ubushake bw'umuntu hari n'ingamba za leta reka mfate nk'urugero iyo tuvuze ngo ntakunywera itabi mu ruhame wenda nko muri gare mu isoko ukaba uri umucuruzi mu isoko wenda rya Nyabugogo rya Kimironko kandi utemerewe kunywera itabi mu ruhame urumva ngo birashoboka ko utari gusiga ibicuruzwa byawe ariko nibura nawe uri bwire gutemye itabi icyo kintu ntigishobora kwereka ko uri gutemye itabi ntacyo waba ubwo ngubwo bavuga ngo ingufu nyinshi ni muganga umurwayi niwe muganga we kuruta uko muganga wundi amuha umuti cyangwa amugira inama iyo muganga rero iyo umurwayi nawe agize uruhare mu kwivura indwara ikira vuba kurusha uko umuganga we yatanga imiti kandi umurwayi wenda atayinywa nicyo nabivugamo
ni ukuvuga ngo abantu ubwabo bumve inama mutanga ariko kandi bagire n'icyo bakora kuko aribo bagomba gufata icyemezo nibo baganga ubwabo bagomba kwivura
cyane n'ubundi cyo twebwe ko ntiduca urubanza ntiduhana ahubwo tujya inama iyo nama rero niyo umuntu ahitamo kuvuga ati nanjye ariko nk'umuntu mukuru cyangwa umuntu ufite responsibility ku buzima bwanjye reka ngende gutya naho ubundi atabiretsa tunziye nk'ibyo babwira nina kumuza karimo ariko none amahirwe menshi nuko ana kubyago byinshi nuko ashobora kurwara zimwe mu ndwara twavuze indwara z'umutima kanseri indwara zo mu guhumekero indwara zo za diabete umuvuduko w'amaraso n'izindi n'izindi
yego turutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi baduhaye telefone zanyu mube hafi hanyuma tubaho umwanya muganire na muganga kuri iki kibazo kitabi reka twakire kwitonda Jean Pierre uranyumva uriwe neza urahagana he
ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Kirehe
yego mumeze neza Kirehe
ya ni kirehe turashima Imana kabisa
nuko nuko ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo
yewe icyo navuga kuri iyo nsanganyamatsiko ngira ngo iki kiganiro mwateguye ni cyiza kuko bigenda bicika ariko ntago biraranduka neza kuko nta mu giturage turabibona aho umuntu aba ari mu kiliziya ukabona agiye hanze agiye kunywa itabi mu kanya hagaruka kandi hanze hari abana ni ukuvuga ko biracyahari kandi birabangamye nko ku bantu babatarinywa kandi ikindi hari nk'igihe urugero umushoferi ugira gutyo ukabona mu modoka atwaye abantu ugasanga ari kurinywa wenda arenze kaburimbo hakeka abapolisi rero nabwo ukumva ko bikiri ikibazo ndumva bagira inama muri rusange n'abantu bose ingeri zose muri rusange
hari uretse igitekerezo wifuje gutanga hari ikibazo wifuza kubaza
icyo nabaza uwo mutumirwa nk'abantu baba bari nko ku matorero n'urugero ugasanga baricika hanze bagatumura iyo myotsi mbese ni iki badufasha kugira ngo ibyo bintu bibe byacika cyane cyane nk'abaganga ni icyo nabazaga murakoze
urakoze cyane kwitonda muganga Evariste mwasubiza Jean Pierre
akoze cyane yabanje kunsobanura nyine mwana nabivuze ko twebwe nyine cyane cyane twihutira guhana ahubwo twihutira kwigisha ariko icyo twakora ni uko abantu bagomba gusobanukirwa ko kunywa itabi mu Rwanda bitemerewe byemerewe nyine kubera ko niyo waba uvuga ngo tugenda mu itabi ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kurya gutuma undi yagira ikibazo niba ari mukora nabi niba ari mushobora kumutera ikibazo wowe niwe ugomba kujya ahandi ushaka aho wanywera itabi abantu rero basohoka nyine ntabwo ngo barasobanukirwa ariko hari itegeko nyesambere ku itegeko rero hari icya kabiri hari na niyo nadutanga gushyirwa mu bikorwa niyo mpamvu nyine dusaba izindi nzego polisi minaroke mu turere hirya no hino nabo gukangurira abaturage ko ibyo byose bijyanye no kunywa itabi mu ruhame bitemewe ku buryo niba ari nk'aho wahitemo kunywa wenyine ku ruhande atari nkwesheje abandi ni itegeko nicyo twavuga ko itegeko rihari mu bijyanye no kugira kandi barabyumva
amategeko ariho urabivuga ese arubahirizwa kuva abantu basabye hari abagiye basaba bati mujye baturinde abantu batunywera itabi iruhande banywera itabi mu ruhame hafatwa ingamba izo ngamba kugeza umubona zubahirizwa ubwo n'abadukurikiye baraza kutubwira nk'uyu Jean Pierre waruduhaye ubuhamya bw'abo bo mu itorero mwe ku bwanyu mubona bihagaze gute
yego ku urabona isubiza ko ariyo no kubahinzwa nayo ni inzira ndende kubera ko abantu bakoresha itabi igihe kirekire ariko nyine iyo hajemo ikintu cy'itegeko n'ubwo ngubu navuga ngo ubundi umuntu waba bwaba bwite kunywa itabi iruhande akaba yanakwiyama ariko ubu ngubu abenshi kubera ko biza ari itegeko akavuga ngo nihanganira umusore akigira hirya urumva ko nibura hari ako kantu hari ikintu bita mu cyongereza bita knowledge action and practice kuvuga ngo ubumenyi uko ubifata no kubishyira mu bikorwa kuba ba bantu babyumva ubwo akije n'umenyi baramuzi ko twabivuga buri gihe uko abyumva cyangwa atitudini na babibona ko twakobangamye haracyabura akantu ka practice kugira ngo bashyire mu bikorwa kuko anona mbuga ubuze twenda umuhoza tubanyanye ikabaho kiyamaha tugukunde cyangwa ngwino tujye kugufunga ntabwo ari byo ubutumwa bwiza ariko dukunze kwivugira ahantu cyane cyane ahantu ukavugira abantu benshi nko mu tubari mu isoko hose nzi ko hari umuntu ucunga ritabi sindumva niba bakeneye yaba ari umwihariko ariko ni Kigali rwose n'abantu bajya batubwira atari ku bundi Kigali abantu bamutabi bararewa ndabizi kubera ko yadukora ubushakashatsi nyuma no muri bare dukorera aho bazuzugumye twadupira ariko mu muhanda ntabwo bikiba cyane ntabwo bigipfa kugaragara abayobozi kandi n'icyavuga cyo muri taxi rwose ubwo navuga ko bitunguranye ko nari nzi koko nta muntu wakabaye anywa itabi muri tagisi birasabwa ku muntu nyir'imodoka imodoka ye hari igihe ahitamo kugenda ayinyweramo itabi mu muhanda anatwaye imodoka agenda anywa itabi ari mu modoka akenshi usanga nanone ari kwa kundi ari imodoka ye ikiriho muri tagisi muri basi mu ndege ibintu nk'ibyo
bari bakwiye kwirinda kunywera itabi ku bantu batwaye umuntu cyane cyane ko haba hanafunze niyo yafungura ikirahure ni hahandi iyo myotsi barayihumeka
ariko nkeka ko bifashe mu Rwanda kuko umuntu ndabizi kera ahandira rwose umuntu yabaga ari muri tagisi akabipfumeka akagenda anywa nyine kubera ko n'abantu batazi bafite n'ibyo bwiriza cyangwa ibyo itegeko ribivuga ntacyo yavuga ariko iki gihe ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo oya akaba wamubuza ariko n'abo bantu nyine nabo bakwiye kugerwaho n'ubutumwa bw'uko batagomba gukwangiza abandi
twizere ko barimo kutwumva muri uyu mwanya reka twakire noneho Bizimungu Siriya Mungu Jean Claude turi kumwe
yego ndabumva
yego uduhamagaye urahagana he
ndi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho ndi ni mu karere ka Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru
yego Masisi harimo kacyubungubu
nuka nani ntambara tun'ubwoba nta bindi
harya mwabashije gutora
ntabwo twatse biturukanye n'ikibazo cy'umutekano n'ibibazo by'intambara byari birimo ko twe akarere ka Masisi na Rutshuru ntabwo twabashije kuba twatora
tugiye ku nsanganyamatsiko yacu ijyanye n'itabi uyu munsi ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo wifuza gutanga guma ahantu hamwe ariko Jean Claude guma ahantu hamwe harimo birimo gucikagurika
ndi hamwe magaza ahantu hamwe ubushoboka ko hari imitekerezo yaba imeze nabi
ngerageza
nari ndi kuvuga ni mbese undi mu mategeko itabi ryabagenewe ese ubundi niba rinemewe ryakoreshwa ahantu hameze akenshi na kenshi ko usanga riri kubangamira abantu mu bikorwa byinshi kwanza twebwe n'iwacu dutuye ikintu cyitwa urumogi usanga mbese bagihinga cyane bagifata nk'ibindi bihingwa kandi tenahumba ngo ni ibiyobyabwenge nkumva hari ibihugu bimwe na bimwe bitabyemera none nkibaze ese itabi riremewe cyangwa hari iryemewe n'irindi ritemewe munsobanurire aho ngaho
reka bagusubize muganga Evariste
avuze ko aherereye mu Masisi muri Congo
niho
rero hari ikintu bita amasezerano mpuzamahanga ibihugu byatumye bijyanye no gushyigikirana imikoreshereze y'itabi mu bihugu bitandukanye nkeka na Democratic Republic of Congo nayo ari imwe mu byasinye amasezerano wakabaye weda babishyira mu bikorwa natwe nangarutse ku ruhande rw'u Rwanda bihinga itabi ntagubundi hari n'itege kuvuga ngo umuntu ushaka guhinga itabi cyane cyane ibyo kugurisha agomba kudusabira uruhushya muri minisiteri y'ubuhinzi iryo iyo ngingo yashaka kugira ngo tudashaka kutagira abantu bashaka guhinga itabi bibutsa ko hari ibindi bakora bitari uguhinga itabi muri bwa buryo kugabanya itabi riri mu gihugu ibyo rero ntabwo birakora cyane kuko abantu babihinga bihishe iyo ngiyo mu ntoki zabo ariko ubundi ntabwo bemerewe kujya gucuruza guhinga itabi kugira ngo bajye bakigurisha ariko ndagusaba minisiteri y'ubuhinzi kugira ngo ijye ikurikirana igikuru ibikorwa nk'ibyo haramuka hari umuntu ushaka guhinga itabi bamubwira ati ariko n'ubundi wahinga n'ikawa kuko abaturage bavuga ati se turabaho gute turagiki ko nacuruzaga itabi nkabaho noneho bakamwibutsa ati buriya hari politiki y'u Rwanda yo guhuza ubutaka ikintu cyahingwa aha cyangwa ubutaka bwahingwa nk'iki ibyo byose n'ibyo leta ikomeza ashishikariza abantu guhinga ibintu bifite akamaro atari bangiriza umubiri nicyo nabivugaho ariko bo muri bo niba hakurya muri Congo ariko bimeze nyine ubwo nyine abayobozi nabo hari ukuntu dukurira amanama hari amabwiriza y'umuryango w'abibumbye usanga wenda rimwe bazabishyira mu bikorwa nabo
none aba muvuga bahinga itabi itabi turimo turavuga itabi risanzwe ry'ibibabi cyangwa n'ibyo by'urumogi birazwi ko urumogi ruhingwa rwihishwa n'abo ngabo bahinga itabi ry'ibibabi nabo birabujijwe
ubundi ntibyemewe guhinga itabi utabifitiye uruhushya ubundi bavuga ko ari ukugira ngo bahinge ujye guhinga ari uko bisabiye uruhushya ariko hari amabwiriza yo kugira ngo nibura n'ikimenya wa muntu ujya guhinga wenda bakavuga se ko ugiye guhinga itabi wahinge ikawa wahinga icyayi ese watewe ibiribwa runaka ni uburyo bwo kugira ngo bahure n'abantu kubera ko iyo abantu bamenyereye ikintu ntabwo ugenda ubahindura ku ngufu ngo ukiraho ndabica ndabakubita oya bahita birazota bikaba bidasa nabi tubijyana rero mu mategeko kubigisha kugira ngo nabo babyoroshye
yego radiyo ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro muri Isanga dusubire ku murongo wa telefoni noneho twakira Kagabo Vincent uratwumva
yego ndabumva
mwiriwe niberewe neza ndabona nomero yawe uri mu Rwanda urahagana he
ndi mu Rwanda hano i Kigali
nuko i Kigali se hari abantu n'abanywa itabi
akenshi ahantu haba hari abatanga abantu benshi ahantu amabutike ari igihe ugiye guhaha ikintu runaka ugasanga hari nk'umuntu uguze itabi ari kunywera uburyo kuri ritanduza abantu benshi kandi ari ibintu bitari ngombwa ngiye mu by'ukuri ndashaka nawe no kwibwira abantu baherereye muri uyu mujyi wa Kigali bajye bagerageza nabo banarimo barinywere ahantu haba bihishe ariko hari umuco utari mwiza kabisa wo kutanga abantu bakangirira hafi y'abantu yewe birambangamira
hanyuma hari ikibazo wifuzaga icyo ni igitekerezo hari ikibazo wifuza kubaza
kandi ni iki gitekerezo ahanini nasanga yambwira abantu nyine bari bakujya bagerageza kwangiza bakuye kwirinda kwangiza abantu
reka tugushimire rero kuri icyo gitekerezo cyawe urakoze cyane nawe ngarutse kuri muganga ikibazo cy'itabi itabi rya bitabi ry'amababi ry'ibibabi abantu baryamo hari ababiryamo ubugoro hari abari jundika mu kanwa hari abari nywa mu nkono y'itabi ubumara bwaryo niba umwe n'ubwa masegereti akorerwa mu nganda
isazi ari isazi cyo kuri ara bari mu abari di bari kure cyabari di ara bari umura yose isazi birangira rifite umujyanjije umubiri byose birimo iyo nicotine
nkuko uyu muvandimwe Kagabo yarabivuze ati abantu nibajya kurinywa byibura nibagende biherere barinywe bari bonye naho kugira ngo bangize ubuzima bw'abandi hari ababyeyi banywera itabi iruhande rw'abana babo bakabatumuraho ibyo byotsi bagatumurira kuri izo nzira karengane ibyo bibondo mwababwira iki muri uyu mwanya
ikambere no kubamenyesha ko hari ubugizi ngo cyari gicano turinywa twakunda kunda umwana we arwara akajya kwa muganga nagira uruhare rwo kugira ngo nawe atamurwaza ibyo byamufasha cyane kurusha ikintu cya kabiri ni ukumenya ko kuba itabi mu ruhame uruhame ni iki ni abantu barenze umwe nivuga ngo ari ubushake bwo kugira ngo yo kunywa itabi uruhare ry'abo bana be ari no kumenya ko nabyo arenze ku itegeko byose abimenye avuga ati agomba gusa nk'aho ugabanyije imigenzereze yanjye mu bijyanye no kunywa itabi
ese umuntu tuvuge umuntu umaze imyaka myinshi akambabaza akagabazo mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika telefone zabo ntizirimo gucamo neza umuntu umaze imyaka myinshi anywa itabi haba hari inyungu cyangwa se amahirwe ko nawe ariretse yamererwa neza mu buzima cyangwa se hari aho ashobora kugera bikaba ntacyo bigihinduye ku magara ye niyo yarireka igihe ryamugize imbata
ariko cyane ubushakashatsi bwerekanye ko iyo uriretse nta ngingo z'umubiri zangirika ubwo uko kuba zitangirika k'umubiri bigenda bigabanyuka umubiri ukagenda ukiyubaka ni ukuvuga ngo iyo uriretse umubiri uratangira komora umubiri ukiyomora ukazagera aha ukajya mu buzima hari nk'urugero iyo uretse kunywa itabi ushobora gusanga nk'ibihaha byawe wenda nk'amezi 12 bitangiye gufata umwuka muzima kumenyera kuba udakoresha itabi muri make iyo uriretse umubiri wongera ukiyubaka nta kibazo
ndumva ari inkuru nziza ku bantu bari basanzwe barinywa nibakurikize inama ndumva bizabafasha tusubire ku murongo wa telefone twakire Gakwavu Igisagara turi kumwe komera cyane urahagana uri Igisagara se
ukomere nawe ni Gakwavu Igisagara mu Rwanda
ufite ikibazo uyu munsi cyangwa igitekerezo
ikibazo ngiye ngo mbaze uwo mutumirwa itabi turibona mu byiciro bine hari ibyo banywa bacishije mu rushinge biteye urushinge hari n'irindi banywa bacishije mu kanwa abadamu hari n'irindi banywa ibikamba batekeye mu kiro cy'amashara ino hano mu Rwanda noneho hakaba na biriya bita amasegeri biriya by'abacuruza mu mabutike ese ndibaza aya matabi yose uko ari ibyiciro bine niko yose atera indwara ese ubundi umuntu yabwirwa ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu yafashwe n'izo ndwara ziterwa n'itabi cyangwa uko ari ibyiciro bine hagiye harimo itabi rigiye ritera indwara n'irindi ridatera indwara
ntasembe hano itabi uko yari bitubwiraga n'itabi muganga
ngombwa bivuze itabi rikoreshwa mu buryo butandukanye ibikamba isigareti ariko kwikera sinarimbije ibindi bintu bijyanye n'amadroga atandukanye ntabwo nari nzi ko itabi na ryo baryitera ni ku rwanda birahari ariko byose nta gisigaye byagira ingaruka ku mubiri w'umuntu ni ukuvuga ngo ikigaragara cyo ni uko itabi
Kandi ngakitwa kaburiwe ni impongo umuntu niba yabimenye ko rishobora kwangiza ubuzima bwe kubera iki yarikoresha kugira ngo ririnde rya mwangiza kandi ataze ingaruka ziri bubeho gisagara wasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wifuza kubaza ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yafashwe n'indwara zituruka ku kwitabi ibimenyetso byamwereka ko hari indwara yahuye yagize kubera kumwitabi cyangwa kurinywebwa iruhande
nasobanuye ko indwara zikomoka ku itabi zitandukanye zituruka ku rugingo rwafashwe mbere niba ari indwara zijyanye n'ubuhumekero ubona nka kanseri yo mu bihaha niba ari indwara y'umuvuduko w'amaraso niba ari indwara z'umutima niba ari indwara zo mu bindi bice by'ubuhumekero ibyo byose ni ibintu bishobora kugenda werekana ko agaragaza cyangwa n'imitsi hari ukuntu yangirika
agakwavu ndumva bisobanutse yego cyangwa ashobora kuba atakiri ku murongo birasobanutse ko mwarimu bivuze bitewe n'igice cy'umubiri cyafashwe nibwo ibimenyetso bizagenda bigaragara ariko ibyiza ni ukwirinda kuruta kwivuza kandi twumvise ko umuganga wa mbere wo kwivura ibijyanye n'itabi ni umuntu ku giti cye reka rero twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ni Kigali na FM 93.3 i Karongi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 ni muri Uganda mwadukurikira kandi no kuri no ku mbuga zacu zitandukanye kuri www.radioyacu.com mwadusangaho rero mwasangaho ibiganiro bitandukanye mwajya no kuri Facebook X Instagram na YouTube adresse yacu ni VOA Radio Yacu turimo kuganira rero n'umutumirwa wacu ni Dr. Ntaganda Evariste ashinzwe gahunda yo kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC reka twakire noneho ku murongo Citizen ni Marcel
yego
wiriwe neza ikaze ku Ijwi rya Amerika
ndakoze cyane
birabo abatwumva aho uherereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Kigali mu Rwanda Kibagabaga ndashaka gutanga ibitekerezo ariko nshobora kuzamo n'ikibazo ku bijyanye n'itabi
nta kibazo rwose
kuvuga ngo iyo bavuze itabi ubundi yakaba yirinda urupfu kubera ko abantu bigarika mibare nk'uko mwayitangaje bigaragara ko ari benshi cyane kandi bikaba bitica barimo gusa ahubwo n'ababana n'abarimwa abo wageraho na iriya mibare iteiki. Ahangaha rero nk'abantu hagira ikibazo kariya kantu bakora mu itabi ka nikotine gatuma ari bata umuntu kuryikuraho bikaba intambara. Ntabwo nzi niba nikotine atari ikintu cy'iproduction kibongera niyo barikora mu nganda cyangwa se niba ari ikintu gikora mu itabi kigasi ni ukuvuga nk'uko tubona icyatsi kikabaho umwimerere waryo nshaka ko ako ariko ari uzi kudusobanurira. Hanyuma ikindi cya kabiri iyo urebye amaleta usanga abaho cyangwa se ubuyobozi buberaho abaturage kandi usanga banandikaho ngo itabi ririca si ryiza ku buzima ariko ugasanga habuze ingamba zihamye zo guca itabi nk'uko mu Rwanda bavuga nk'umwana w'imyaka y'imyaka cumi n'umunani ntiyemere kujya muri kabari ugeze muri kabari ugaragara ko hari umwana bakwakiranga muntu nkibaza nta kuntu sinzi niba nk'abantu bafite ubuzima mu nshingano iyo bagiye mu nama z'ubuzima bajya batangiza ibitekerezo by'uburyo bashyira amategeko akarishye mu gucuruza itabi ku bantu byaba ngombwa bakanarica burundu cyangwa byaba ari byandi byo kuvuga ati ntacyo reka twirira amafaranga byinjiza imisoro ariko ugasanga nta kintu kitaro. Murakoze. Ntabwo tuzi iyo baganira mu manama bavuga ku buzima iyo bageze ku itabi niba hadatangwa ibitekerezo by'uko umuntu uri munsi y'imyaka runaka atemerewe gukoresha itabi nta na rimwe bakayizamurika abe yaba na mirongo itatu kugira ngo barebe ko nibura imibare y'abahitanwa naryo yagabanyuka nibura ku kigero cya fentanyl kuko iriya mibare ni myinshi cyane iteye imbere.
Yeah, urakoze cyane Masere, reka muganga agusubize.
Yego.
Muganga mwasubiza Masere.
kubera ko umukuru hari igihe aba yaryize byarangiye ariko umutoya dukwiye kubimuririnda kubera ko nawe atazajya muri ka gatebo k'abakuru bananiwe kubireka. Ibi byose rero icyo ukora icyo navuga cyo ni uko itegeko ryabiteganyije ahasigaye ni ukubahiriza itegeko n'amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima hanyuma tukareba ko twarigira. Urugero natanga kubikora ni uko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubuzima cyita ku buzima RBC mu 2012 itabi byari kuri 12.8 hafi 13 ejo bundi muri 2020 mu bundi bushakashatsi bwagaragaje ko byavuye kuri uwo mubare ukishyura kuri 7.1. Bivuze kivuga ngo ibi byose tuba tuvuga izo ngamba zishyirwaho aya mategeko amabwiriza atandukanye ariko arimo gutanga wenda ntawamenya nidukomeze tugashyiramo ingufu ejo bundi zabyagiye wenda byavuye kuri 7.5 hazemo kumva byagabanyuka wenda abaturage bagira ubuzima buzira umuze nk'uko nabivuga.
Hara kantu Marcel yara komojeho avuga kuri iriya nicotine isanzwe iba mwitabi nk'icyatsi isanzwe iba mwitabi cyangwa se ni ikintu bongeramo iyo barimo kurikorera mu nganda niyo mpamvu irya ryo ryose rishobora ku riba rifite nicotine nyine rikagira n'ingaruka ku mubiri w'umuntu tibaza
reka tufate itari rya kinyarwanda rimwe na cye ubu bya bintu bisa nk'ubuvumberi bya bindi bifata mu nkono bya bindi bikeka ko ibiratari byajyanyije mu ruganda kuvuga ngo rero itari na ryo rigira ibintu bibamo
hanyuma iyo muganiriye muri mu nama mu bijyanye n'ubuzima icyo kintu mugenda mukigarukaho kijyanye n'ingamba zafashwe mureba aho zigeze mureba aho zigomba gukazwa kugira ngo nk'icyo yaragarutseho cy'abana bagura itabi cyangwa se barikoresha kibe cya abantu babe babishyiramo ingufu
ubundi rero muri rusange uzareba ingamba za minisante cyangwa za rabisi ntabwo bisaba ko zikorwa n'abantu bo muri minisante gusa muri rabisi nubwo inzego zitandukanye niba ari minisiteri wenda y'iterambere ry'umugore niba ari minisiteri y'uburezi niba ari minisiteri y'urubyiruko niba ari minisiteri zitandukanye ubwo bivuze ngo bose bagomba kugira icyo bakora bajya nko muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda bakavuga ati wenda twongere imisoro kugira ngo duce intege abantu barigura buri rwego rufite icyo rugenda gukora aya mategeko akorwa na minisiteri y'ubutabera akemerwa n'inteko ishinga amategeko n'abashinga amateka bivuga ngo ibyo byose turabivuga ariko bivuga ngo bisabwa inzego zose kugira ngo zigire icyo zikora abantu bose bakoreze hamwe wenda minisante ni mu rwego rwo gusa nk'aho rubikuriye cyangwa rukorera amabwiriza ariko inzego zose yankunda gutanga urugero kuri kovide zo bundi icyo kintu cyagaragaye ntabwo ari minisiteri y'ubuzima yagiye ahantu haje n'inzego zose haza polisi haza umutekano haza abasirikare inzego zose zaravuye kurwanya kovide niyo mpamvu wabonaga igihugu cyose kigiranye ubwo rero n'itabi inzego zose zigomba guhuza zikagira icyo zibivugaho nk'itabi n'urubyiruko minisiteri y'urubyiruko igomba kwishyiramo icyo ikora minisiteri ishinzwe iby'abagore n'abakobwa nayo igomba kugira icyo ikora minisiteri y'uburezi ikaba ifitemo uruhare niyo niyo tugahuriza hamwe tukagira kuri aho tukareba niba hari icyahinduka
yego birumvikana inzego zose zirakorera hamwe cyangwa se zikorera hamwe ku ngamba zitandukanye kugira ngo zibashe kugera ku ntego ariko kandi buri wese nanone nk'uko mwabitubwiye agira mu ruhare niyo iyo buri wese atagira uruhare mu bijyanye no kurwanya kovide ubanza yari kuba icyugarije abantu reka twakire Habyarimana Innocent ndabona kuri mu Burundi urahagana hehe
Bujumbura exactement muri centre ville
nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Bujumbura cyane Bujumbura nuko komedi iguma ari komedi kuko tuvuga ku cyerekeranye n'urubyiruko ukuntu bihereze yaba itabi ibintu nk'ibyo
ni ku bantu bose banywa itabi turimo kureba n'ingaruka zazo zaryo ku mubiri hari ikibazo bifuza kubaza muganga ndumva Habyarimana Innocent tutarimo kumvikana ikibazo cy'amatelefoni i Bujumbura reka rero ubwo dukomeze noneho tuganira na muganga aduhe byibura nk'ingero cyangwa se tubwire intambwe umuntu yagenda atera buhoro buhoro kugira ngo agende areka itabi nigeze kubikomozaho mbere watubwiye ariko utugigarutseho gatoya watubwira uko umuntu yagenda areka itabi gahoro gahoro turaza kubigarukaho mu kanya rero ubwo reka nukire nakire Innocent ngo aragarutse ku murongo Innocent none watwumva igitekerezo cyawe cyangwa kibazo
cyo tuvuga byerekana itabi musanze ko itabi bimeze nka covid disney kubera ko covid disney cyari cyiza ariko itabi naryo ribarishize muri commerce ibintu byose bamaze gushyira muri commerce aba hari abazihereza ariko bikagira ukambi abantu bagafa bo hariho nabo babidandaza kugira baronke uburyo bwo gufashisha imiryango omba bisha bigorana ariko nje kwishikegerezo mfise kuko itabi twarifata nyene nkuko ariko kuko nimba hashobora gufa abantu umuriyoni urenga kiba camaze kubikiza ntiki kibaye komere twese tuwashyira mu mitwe yuko kigigwa kure ibyo bageza gusumba
kwigiza kure kwigiza itabi kure
kugigiza kure ntibyinjire muri commerce tukavuga ati ni ikintu kibujijwe muri commerce gicinjire mu kuko kimaze kwinjira muri commerce aca baha abagurisha kugira batunge imiryango aca baha n'abarindwa kugira barindwe ariko baze gupfa urumva ko aca baha uruhande rumwe ujoba ugomba kuduza n'urundi ruhande rumwe ugomba kwinjira rero mbona umwe ngo twahagarika tukavuga ati stop itabi ntibyinjire mu bihugu bihagarikwe
urakoze kuri icyo gitekerezo cyawe Dr. Ntaganda iki gitekerezo cya Innocent mukivugaho iki
wamfizamo ntabwo byacikije ntabwo nakurikiye neza wamfasha kugira ngo icyo kibazo
Zima aravuga ko byaba byiza kuko hari abantu bifashisha itabi kugira ngo babone amafaranga yo gutunga imiryango hari abaricuruza hari nabo n'abarinywa n'iki ariko akavuga ati ese ntibyashoboka ko bari hagarika burundu kubera ko ryica abantu
ukoze cyane hari kuvuga ngo hari cyo byinjiriza abaturage icyo navuga ngo hari kuvuga ngo ese ahantu ugiye guhinga itabi ntabwo wahahinga iyindi myaka ni ukwibaza aramutse ari cyo kibazo gituma wenda ahinga itabi ikindi cya kabiri gucuruza ese nta kindi kintu wacuruza nta kindi kintu yadandaza kitari itabi niba ari ukugira ngo wenda tuzamire amagara naho ikijyanye no kuvuga ngo barice nabyo bituruka ku bihugu biratandukanye hari ibihugu kugira ngo muri afurika naho ariko tujya dusoma twumva n'amatangazo hari ibihugu byahisemo kuhagarika gukoresha itabi gakondo ibindi rero nabyo kurihagarika nayo ni intambwe kuvuga ngo niba hari ibihugu byakorangiranye amasezerano yo gucuruza itabi uretse no kubihagarika ntabwo aribyo bihagije gusa kuko ushaka kubihagarika akajya mu kwicuruza by'amagenda nivuga ngo ni ingamba zitandukanye zashyizweho ubukangurambaga kubyaka imisoro cyane kugira ngo rihende kubuza abana kubyegera kutaryamamaza no kuciraho amategeko abuza gucuruza itabi by'amagenda ibyo byose ni ibintu bihuriza hamwe kugira ngo barebe ko twagabanya itabi ariko n'ubundi biracyari inshingano zacu zo kuzavuga ngo ariko se kuko ndabavuga harimo hari ukubica hari no gucuruza minisiteri ebyiri zitandukanye nivuga ngo bisaba kwicara hamwe za minisiteri zombi zikavuga ziti ese ducururize dukomeze turware cyangwa tureke dushaka ikindi dukora turekera gucuruza itabi cyangwa kurihinga ibyo byose ni ingamba za leta zo bizihitamo zikamenya icyo zahitamo kuko nyine gufata umwanzuro bituruka ku rwego rw'igihugu inkuru ntabwo ari ku muntu umwe ariko twebwe nk'abaganga buri gihe tuba twerekana ikibazo niyo mpamvu nakweretse ngo ubushakashatsi niba bwaravuye kuri 13 hagati harindi ubwo bushakashatsi bukora bwari bwarakozwe bwerekanye 9 ubu tukagera kuri 7 ni ukuvuga ngo izo ngamba zose hari icyo zigenda zigaragaza
noneho ngaruka kuri ka kabazo nari ngiye kubabaza mbere yuko umukozi w'ibiro cya Amerika agaruka ku murongo. Noneho ku muntu ku giti cye aramutse ashatse kureka kureka itabi ko nabwo bwabo buryo bumwe bwo kurica niba abantu batarinyoye abaricuruza bakabona bahomba, ndibaza ko bashobora kuba bayenda barihagarika cyangwa se bagashaka ibindi bintu bakuramo amafaranga. Umuntu umwe itabi ushaka kurireka mwatubwira nk'uburyo yatangira ahanda shaka kuvuga, sinzi inama mwaduha niba yagenda gabanya isegereti yanywaga ku munsi, yagenda asimbuka ku munsi, ikintu yakora kugira ngo atangire gahoro gahoro abashe kurivaho. Ni nk'inama mwaduhigira n'izi ya
akoze cyane urumva nyine ubundi umutana buburozi bijyana na kantite nangwa se ubwinshi bwabwo. Nizaho ushaka kujya ahantu abantu bakajya mu bukwe bakafata ibintu bizahumanya bakaba hari uwanyoye byinshi, hari uwasomyeho gake, hari uwasomye aracira, yajya gukurikirana agasanga uwanyoye cyane yarembye cyane, uwanyoye hagati urembyeho gake, uwasomye agacira nyine ntacyo yabaye, akaba anavuga ati njye rwose nahita numva sinzi uko bimeze ndabireka ndabicira. Bivuze ngo uko ingano y'ibyinyoye bijyanye n'ibintu byanduza umubiri bijyana n'ukuntu byihutisha kwangiza umubiri. Bivuga ngo niba yanywaga ipaki ibyo bita ipaki cyangwa se amazi y'ibisegereti 20 ku munsi akagaruka kuri 15 akaza ku 10 agaca nk'aho yimenyereza akanahiga umuhigo umuzi kuri umunsi na leta 5 kuri umunsi narinyoye akongera kwibaza ngo nshya ko ntarinyoye nabaye iki. Murumva ni nko guhiga muri wa bundi ahantu hari porogaramu zigira reka tugerageze ese ejo nujya mu bukwe cyangwa nujya ahantu nk'ubutabi uzagerageze cyane cyane wiriga umutwe w'imibiri rero ikintu kibubi urebe ko hari ikibubi hanyuma nugaruka wongere ugute wite ngo uracuretinge wishimye ugute nabireka kandi nta nicyo nabaye. Nibwo ngo niwe navugaga ngo n'umuntu nyirizina niwe yishyiriramo uburyo runaka. Murakoze.
Murakoze namwe. Hari utwandikiye hano Jean Bosco Sebatesi atese ati kubera iki inganda ziguma zikomeza kubikora kandi wumva ryica n'utubazo twinshi cyane, ati ntibakariretse, ati yewe amafaranga we urumva cya kibazo nawe harimo kukibazaho cy'uko itabi ryagombye gucibwa.
Nikubye niko bimeze bituruka ku arega urumva itabi ryatangiye kera no mu mico yabo yo kuganda bikaba mu kinyarwanda ugiye gusaba bagutekerera gitari bisa nk'aho bibaye umuco. Icyo kintu rero cyabaye umuco kukirimbura mu bantu ntabwo byoroshye. Umuntu wajya gusangasanga no kwerekana ko kubera inganda zabyungukiyemo zibishaka ko n'ayo mabwiriza n'ayo mategeko abasa ni yo mpamvu bagira bakavuga ati twebwe dufite amasezerano yo gucuruza muri twatwe turacuruza kandi twasohoye ibi n'ibi ni amategeko ajyanye no gucuruza nanjye abandenze niko iyo rimwe na rimwe batwigisha no kubatubwira ugasanga ariko noneho icyo bibazo dusaba twebwe ku nzego z'amuganga ni ukwerekana imibare ni ukwerekana ikibazo kugira ngo za leta zifitemo ingamba zo kubigabanya. Ariko noneho nubwo bazibigabanya ariko n'abacuruzi nabo bashyiramo ayandi mayeri uribuka ibyitwa za sasha ngo bajyaga banagamo ngo twagira ngo baramo agataro gasanzwe bagashyiramo n'utumogi urabona ibyo bita elegitoronike sigareti nayo yahabuye abantu akakarezo gasa neza kugira ngo karyohere abajeni cyangwa abo bita abafirimo ariko byanze kumaze ukabunyoye nikotini ikakubata na ka kandi ka elegitoronike sigareti kabura ukajya gushaka rya rindi risanzwe inganda nazo zifite uburyo bwo kuvuga ngo kedere hangana n'izi leta na za leta zirimo gushaka kutuguraho umugati reka dukoreshe amayeri dukoreshe dukomeze buriya
Yego.
Reka dusaba abantu bakomeze kumva inama bagirwa ku bijyanye n'itabi, hanyuma yenda buhoro buhoro bizagenda bigerwaho nk'uko mwabitugaragarije mu mibare, mutwereka ko abarinywaga bavuye ku gipimo runaka bakaba bageze ahanaha, kandi ko mwizera ko bizanagabanuka cyangwa se bakanarivaho burundu. Dushishikariza abakunzi b'Ijwi rya Amerika kujya no ku mbuga zacu zitandukanye aho bashobora kumva iki kiganiro, abatabashije kugikurikira bakaba bajya kuri www.radioyacu.com no ku zindi mbuga zacu. Ahangaha rero kuri www nari mvuze bashobora gusangaho n'ibindi biganiro bitandukanye bishobora kubungura inama n'ubumenyi, cyangwa se bakabona n'amakuru atandukanye yo hirya no hino. Ikiganiro rero ni ikiganiro kijyana no ku n'itabi. Isi yose izihiza ku itariki ya 31 umunsi ngaruka mwaka wo kurwanya itabi cyangwa se uzira itabi. Tukaba turi kumwe na muganga Evariste Ntaganda ushinzwe ibijyanye no kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Reka rero mu kanya gasigaye ndibaza ko twaganiraho gatoya nanone mukatubwira niba hari ubufasha bwihariye umuntu wananiwe kureka itabi ashobora kugerageza, ariko akavuga ati birangoye, hari ubufasha ashobora kubona aganya abaganga. Nk'umuntu waba agerageje yagira akavuga ati nari ndetse none ndongeye ndigarutseho, hari inama ashobora kubona mu buryo bwihariye cyangwa ubundi bufasha yegereye abaganga?
Wenda ntabwo burakwira hirya no hino mu bitaro byacu, ariko dufite santre za ekososiyantazi bishamikiye kuri RBC, hari kimwe cy'Ubutare, hari santre Kizere, hari na santre no mu bitaro byacu twabishyize muri data guidelines z'abaganga bavuriramo igihe kujya, ariko hari ubufasha abantu bahabwa kugira ngo bareke itabi. Wenda imiti bakoresha bavuga ngo ni alternative treatment ntabwo iraboneka cyane, naho yaboneka ibihenze, ariko byose ni ndende tugomba kugenda dukurikiza.
Noneho hari hashobora kuba hari ikintu mwumva yenda tutaba twakomojeho muri iki kiganiro, ariko nkamwe mu bikurikiranira hafi mukurikirana ibijyanye n'itabi mu gihugu no ku rwego rw'isi, mushobora kugira yenda nk'inama mwaha muri rusange abadukurikiye muri uyu mwanya mu gihe turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro?
Wenda ubutumwa natanga cyangwa inama ni uko bagomba kumenya ko itabi igira ingaruka ku ndwara zitandukanye. Ikindi ni uko navuga ngo birasaba inzego zitandukanye kubigiramo uruhare, cyane cyane mu bukangurambaga. Ikindi ni uko bakurikiza amategeko, cyane cyane ibijyanye no kunywa itabi mu ruhame, kutamamaza itabi, kutariha abana, cyane cyane kutanywera mu ruhame nabyo mbona byangiza abantu. Turasanga abantu bari muri butike bacuzamo inzoga, basanga inzoga banywera n'itabi, ushobora kujyamo ugasanga harakigiye gukora ikintu kijyanye na inspection, ugasanga nyine ibintu bitameze neza. Ubwo rero birasaba ko abantu bose bagira uruhare mu mabwiriza cyangwa no kubahiriza n'amategeko yashyizweho kugira ngo turebe ko twagabanya ubukana bw'itabi mu gihugu.
ndeka mbashimire cyane rwose Dr. Evariste Ntaganda kuri iki kiganiro tugiranye. Nshimira nabo twari kumwe muri uyu mwanya, abamfashije ku buhanga bw'ibyuma bakoze cyane Cornelius na Nadia Taha, namwe mwese abaduhamagaye mugatanga inama, ibitekerezo, mukabaza ibibazo byatumye iki kiganiro kirushaho gusobanuka. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, reka tubifurize mwese ubuzima buzira umuze, naho ubutaha.